The title of the message of today is The Hour Has Been Given. Yes. According to the design how the Lord created the world, He created the exact time, hour, minute, and second whereby it will be given.
Kutengera kuti mmene Mulungu anakonzera zinthu zonse polenga dziko lapansi, anayikira kuti nthawi inachitwa kapena kuyika mungu yonse yoyitika.
That's why in the life of Jesus Christ has been doing all sorts of miracles, but people never came and bound him and crucified him, waiting for the exact minute, hour, second to come so that it should be given.
Ichitu nchifuwa chake Ambuye Yesu anachita zozizwa zosiyana siyana kuchilisa anthu kuchita izi komadi anthu sana kwenye kukamanga iye chifuwa chineza kutama ende tezera anthuo tau yoyikika kwenye kire kwenye kwenye mulungu.
This day when Christ born into this world, Herod tried to kill Jesus, but he failed because it was not the hour for Christ to be slaughtered. When the hour of the Lord has been given, everything that is packed in that hour will never miss thee, but will come to an accomplishment.
That's why Acts
chapter 2 verse 23
says,
"Send him
vainly delivered
by the determined counselor and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain."
Ameneyo, woperekedwa ndi uphungu woyikidwa ndi kudziwiratu kwa Mulungu, inu mwamukachita ndi kumupha ndi manja anthu osayidzika.
So here we see the determined counselor and foreknowledge of God that makes everything to be according to the design of the Lord.
Ndinu apa tikutha kuona uphungu woyikidwa ndi Mulungu, kumene Mulungu anawukonzera komanso kudziwiratu kwa Mulungu, kunena kuti chino chilichonse chinali kuchitika monga mwamene Mulungu anakonzera.
Determined counselor and foreknowledge of God speaks about the full and contents that was in the cup that is to be drunk by Christ Jesus so that the scriptures might be fulfilled.
Yet uphungu woyikidwa ndi Mulungu komanso kudziwiratu kwa Mulungu kuonetsedwa kuti ndikodzadza ndi chifuniro chonse cha Mulungu kumene Mulungu anayikamo zonse zimene zimene.
We know the Bible says Christ is God, but in the flesh. So if he just takes God himself just to give the hour to the people so that they should do whatever is worthy to be done, so that the scriptures might be fulfilled, but without it, people would have never managed to bound Christ, to kill Christ, because he is original 100% for us God.
Tidziwa bwino kuti malemba amafotokozera bwino kuti Yesu Kristu ndi Mulungu koma nthawi itukamu pamene anatiwonekera mkulu kuona kuti tiletengera kudika Mulungu mni wace kuti apereke nthawi apereke bola la wanthu kuda kuti akwanise kuwuzika Yesu Kristu amene akanapanda Mulungu kupereka ola ndi nthawi kuti asamugwire pai pamene akanakwanisa kumupira ndi kummanga Yesu amene chifukwa iyeyo ndi Mulungu titu.
We are in the book of John chapter 18. And we see what happened, all the contents, the band, the officers of Jews, the captain, the Judas Iscariot, came to bow to Christ, but it takes Christ to reduce his power so that the people might manage to bow to him.
Tinakaitu mbuku lomwe ijala Yohani chapter 18, nipo mene mumu kukwona, as the process many times we are going to be able to do it, we are going to be able to do it, we are going to be able to do it, we are going to be able to do it, we are going to be able to do it, we are going to be able to do it.
devote himself to the people so that they should bow to him. But people fell and they fall down. Why not verse 7? He asked the dead, whom seek ye? Then Christ just reduced his power so that the people might manage to bow to him and take him to the council, to Pilate, wheresoever, and be ready for crucifixion.
Chifukwa adu mamele timaona mbugula Yohane chapter 18 ni mege ya follow yo. Tinaona mbu Yesu wakua fusa gulula tukulina kwa wakama manga iye kutimu funayani. Nipo muvesi mege ya 5 tinaona pomepo gulula ntu wankombo wakunena kuta kufuna Yesu waku Nazareti. Nipo muvesi mege ya 6 tikuona Yesu yo akuzone sila yeye kaa kwa gululo. Kuma akulepo umpira ye mbaluma ke mbo wakwele la mkuyo. Ndesi nipo utengira no Kristu mbu waje. Kuta zijepe sea
Christ has been with the people, moving, dining, whatever, but they failed to bow to him until when the hour has been given unto the people.
Yesu ndo anakalandia antu ya nao kuyenda nao limozi kumano antu sana kwa lisa kumbira kumina kumanga jifazi madikila ntawi yenele ye atazeleke kwa antu.
If the hour is not yet given unto you, even hearing this gospel, it might be very difficult. You will just memorize it, like you are at the Bible school, at the school, academic school. You will be just memorizing good things in your head, while your spiritual understanding of the things of God, you will never hear it as according to the way how God designed it.
Should
be accomplished and be
fulfilled.
This is so because when we read Luke chapter 22, verse 52-53 says,
is it us rejoined to the fact that we are in the book of Luke chapter 22, 52-53, Luke 22?
Verse 52 says, then Jesus said unto the chief priests, meaning the high priests, and captains of the temple, and the elders which were come to him, be ye come out as against a thief, with swords and hearts.
Ndime 52 akuti ndipo Yesu anati kwa ansembe akulu kunena kwa akulu ansembewo ndi akapita wakachisi ndi akulu amene anati anatuluka ndi malupanga ndi mikuku kodi monga ngati kugwira wachifwamba.
So you can see Christ is asking these religious groups of people, the high priests, the captains of the temple, the elders, those that claim to be the born again, the first believers, coming to Christ with the swords and staves, like they are coming to capture the thief.
Ndiyo muta kuona kunena kuti Yesu Kristo ababa akugankhula ndi anthu amene anabwera kwa iye amene ndi akulu-akulu ansembe kumanso akulu achiuda anthu amene ndi asikali ankhondo anthu amene ndi opemphera amene amazitchulauka kuti ndiathu okhulupirira ndi akuopfunsira kuti munabwera kwa ine ndi malupanga kumanso ndi mikunkhu ngati kuti mufuna kugula munthu wachifwamba.
The congregations came to meet with Christ with swords and steps. I mean not just the congregations, but the leaders of the congregations coming to Christ.
Nisonkhano lwanthu udabwera kwa Yesu Kristu udanyamula malupanga komanso mikunkhu ndipo sindikumbola mphulachabe za
These priests, not just mere priests, but high priests, were coming
from
priests that managers to offer sacrifices to do whatever the law requires, but they are coming to Christ thinking that Christ is coming with a strange doctrine against their doctrine.
Awanu ndi ansembe amene anali nkuthekera kopereka nsembe pamaso pa Mulungu. Ndipo apapa amakabwera kwa Yesu Khristu nkumamuona ngati kunena kuti ndi munthu amene akubwera ndi chiphunziso chachilendo pamaso pawo aja amene ndi achilamulo aja.
These people, these guys, are the people that were reading the law before the people. The people that observe and judge whatever the law was commanding before the people. But they are coming against Christ, who is the real picture of whatever they were doing in the tabernacles.
Awanu ndi anthu aja amene anali kuwerenga buku la chilamulo pamaso pa anthu amene anali kuwerengera buku la chilamulo. Ndipo iwo ndi amene amaka kwini wake weniweni sopanda kuchika.
So these guys, these people were against the honor of what they were doing.
Ndiyeno anthu awa anali kutsutsana ndi mwini wa zimene iwo anali kuzichitazo.
The problem with blindness, you act against the exact thing that you was to be bowing before.
Umuntu ndi mmene lili livuto lokhala munthu wa Mulungu. Iwe umatsutsana ndi chinthu chimene unafunika kuchigwanira icho kale lomwe.
Instead you started honoring the things that are unworthy to be honored, instead of honoring God, the sovereign one, because he's worthy to be honored.
Malomo ake wewe umakalemekeza zikosa funika kuzilemekeza malomo lemekeza Mulungu amene ali woyenera ulemu.
May God help us see Christ of the scriptures, because if it will be not like that, we'll be like captains, priests, elders of the synagogue, of the churches, of the congregations, standing against the Christ of the scripture.
Ambuye akuthandize kuona mwana wake Yesu Khristu. Chifanga tisikutero ife tikhozokhala ofanana nawo akuluakulu ansembe aja, akapita waja, magulu azipembeza kana makuthekera chiwondo otsatira kalemba.
When Christ was asking these groups of people, saying, why coming against a thief with the sword that steps, it doesn't mean that he was wondering why these people are doing that.
Meneko ambuyeso amaka wafusa guluira antwa asikali takula senda mena nabwela kukangvira iye mena maka wafusa una kuti ndichifanya ni mabwela kwa ine ndi lupanga komaso mikungu monga mungira kuti wati kwamba kuti kutanda uzatu kuti ambuyeso ya makabwa nao zimene wafusazo.
No, Christ is God. He knows everything. He knows even the sweaters and the background of these priests, elders and captains.
Hai, kwa Kristo ndi Mulungu. Ndi Mulungu yo, ndi Mulungu amene amadzidzira anthu awa, kwa madzina a kale ya Mulungu, akuwadzwa kana kuwa kuwa. Ndi anthu asikala amene anabwera kwa iye.
But when he was asking this question, he was directing these people that I'm not wondering why are you coming with this, because you are doing whatever have been given to you to do.
Komatu mmene amaka wafunsa funso ili gulu pa wafunso li pa gulu lanta wawo. Amakuna kukangu wawo kusera chimene yeye wakuwa kumena kuti. Kutu kuda kwa tisi mene kuma kwele. Kwa kutu 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 kwa hiyo.
So he was telling them that do whatever you want to do, because it's your time and hour has been given unto thee.
Potero, amakangu wakondo kwa zivisa kwenye nakuti. Popesa nchawi ya ikidwa imene ina ikidwa kwa inu. Ndi hiyo nina kutimu kwa nilisa ijichita. Nchimene muna pasido kutimu jite sifa.
I'm saying so because verse 53 of Luke chapter 22 says, Christ speaking, when I was dining with you in the temple, he stretched forth no hands against me. But this is your hour and the power of darkness.
Yes, you are going to have a good time. Jinali ndi nukaji isi. Simuna tansa manjanu kudigwira koma nyengo ino diyanu ndipo ulamuliro wandima ndiwanu.
So here it shows that God gave this hour to the people so that they should exercise the power of darkness. They should exercise whatever has been given to them to, because there is joy after this.
Ndiyetu zikuwelekeradu hapa kunena kuti Mulungu mwira aita kuipereka nyengo kwa anthu kuti akwanirise ndi kuchita chifuniro cha ndima popeza nthawi ya chinthu ichi yaikika ndipo pambuyo pati kuti chimwemwe kusenga mavuto amenewa.
So you have never to be ashamed with or sorry trying to let Christ not meet with those things, because it was God who gave this hour unto the people so that they should do whatever they want.
Kuti wewe usungathe kuletsa kapena kuchitira chifundo zezinthu zimene Mulungu anazikirazo kuti zichitike pambo ya Jesu Kristu. Chifundo Mulungu mwini wake amene anachita kuipereka nthawi iyi kwa anthu kuti akwanirise chifundo chawo pa iyeyo.
The question might be, why God gave this hour unto this high priest, captains, elders, and the soldiers? Why?
Umafunso likwazo makala kuti ndi fashani Mulungu anaipereka nyengo iyi kwa gulu la anthu ankhondo akapitawo ndi akuluakulu achiyuda anthu opemphera kuti fashani Mulungu anapereka nyengo imeneyo kwa iwo.
The answer is found in Hebrews chapter 12 verse 2.
Yankho la zimene zilipeza mbuku la Hebrews chapter 12 verse 8 yachiwidi.
Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.
Ndiyeno apa tikuona Yesu ameneyo mu vesi yake yathu akunena kuti Yesu ameneyo chifukwa cha chimwemwe choyikidwacho pamaso pake anapirira mtanda nanyoza manyazi nakhala pa dzanja la mpando wa chifumu wa Mulungu.
So here we see many things that have been addressed here on verse 2.
Ndiyeno apa tikuonapo zinthu zambiri zomwe zaoneseka mu vesi yachiwiri.
The English Bible starts with the saying, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
Ndiye buku la chizungula kufanokoza kuzonena kuti poyang'ana pa Yesu Kristu amene ndi chiyambi komanso masitizolo a chikhulupiriro chathu.
Which means it starts and ends with God.
Zomwe zikutanthauza kunena kuti zimayamba ndi kumalizika ndi Mulungu.
Who for the joy that was set before him endured the cross. Number two, there was joy put afar waiting for Christ.
Ndiye chinthu chachiwiri. Pakuonekadi chimwemwe chimene chinayikimiratu pasogolo pa mbuye wathu Yesu Khristu chifukwa muchinthu chachiwidwa anena kuti ameneyo chifukwa cha chimwemwe choyikidwacho pamaso pake anapirira mtanda.
Here shows that God put joy before Christ and me. Before Christ is dead, to have that joy, there is a cross before. A cross before.
Sikutandauza kuti Mulungu anaikiradi chimwemwe pasogolo pa mbuye wathu Yesu Khristu ndipo kuti Khristu akapezeke muchimwemwe kapena kuti akachitandire chimwemwe chimenechi poyamba panali mtanda umene iyeyo anafunika kuti aupirire.
So when we say that he endured the cross, we are not meaning that he endured the tree, but he endured the car, the crucifixion, the contents of whatever sorrow that was there.
That's
why our focus is not on the tree, is not on the ceremonies, it's on the car, the crucifixion, the process, the content, the whatever was inside.
If you father get showing Mutengo,
he enjoyed the cross. This is the same cross that Paul says, I'm not ashamed with this cross, coaster, with this cross.
Yes, you are not in Yantanda. Didn't the wagon do well, Minnesota? Do we follow another person that would be less needed than years to take off? We know.
When he said that he endured, it is not that he means that he fails. But according to how the Lord designed him, he knows that it is only Christ who can manage to take whatever is in the cup, to take whatever is in the cross, and accomplish it. Of this world, we see that God created Adam and Eve And both were naked, but without shell.
Kamaya ngalalu kuchokera pachiyambe pamene Mulungu analenga munthu mdziko lapansi ndipo analenga Adam ndi Eva. Bible imafotokozera bwino kuona kuti ndipo onse awiri anali ama research kumana adibi manyazi.
That is Genesis chapter 2 verse 25.
Izinu ni monga ndiona mbuku la Genesis chapter 2 ndi 25.
Whereby it says, and they were both, that is a man and a woman, Adam and Eve, naked, the man and his wife. And were not ashamed.
Imelane na kuti oda wili kunenatuza Adamu ndi Eva ndipo anti mwamuna ndi mkazi wake ndipo analibe magazi.
Why were they not ashamed? It was because the blood of God covered the people.
Ndiyo nchifuwa jana nduwa analibe manyazi. Ijitu nchifuwa kudulemelo wa Mulungu unalikuwa veka unalikuwa vala jau jantu.
They were sinless at that time, so the blood of the Lord covered the people.
Ndiyo nchifuwa mene ya nduwa analia sana jimwe mbawa kwa pima.
But see, when the sin enters, that is Genesis chapter 3 verse 7. And see when the sin entered into this world, after sinning against God, what happened? That is Genesis chapter 3 verse 7.
Ndiyo taona ni sopano pamene anthu anachimwa chimwe linalowa mdziko lapansi anthu akanachimwa taona ni zomwe zinachitika mbuku la Genesis chapter 3 ndi Micah 7.
That's by the 5 of Genesis chapter 2. We just see that they were naked, but without shame, because of the glory of God.
Mungu la Genesis chapter 25, utaona zuri na kuti anthu ana research kuma upanda manyazi chifukwa cha ulimwengu wa Mulungu.
Now a man sinned against God, Genesis chapter 3:7, we see that and the eyes of them both, that is Adam and Eve, were opened, and they knew that they were naked, and they shook the leaves together and made themselves
aprons. Who told them how to sew an apron?
It came from within themselves. I remember one day I was preaching that all sin is far short of the glory of God. So I was wondering to see a small baby, maybe 2 months, 3 months, or 6 months after birth, when her mother or his mother delays to come and give her a feeding. Maybe some other times she started crying, and when the mother came and gave her to a breast, she denies or he denies up to the extent of even the mother now disturbed, having stranded, what should I do? Like, if the mother would lay and stop giving her a feed, he can feed himself.
Jesus ni magaona ni mende ana mpoto angono, ana mena ngobata kumene, ana mjezi wini tatu, mena majitira. Zimba pepeze, kuna kutimana uja. Ngati mamai wake mwina anakalikira ajuka kunya sana kuti mwana wake ambakulira wakumurwa akabwera mai wake ulanda ampase bere iye akupeza kuti sakuya ukatunga khala mapanga izizi amapanga izi ndi ana ango naonena kuti ngakhale akati alibe kwaya kusa iwo kulibe socho mwa kupeza kuchita.
Where is the school of a 6 month born child to learn how to Daniel when the woman, the mother, delays to come and give her a breast?
ndinofunsa kumanena kuti kodi mapfunziro ake anawo amatenga kuti ndani amene amawapfunzisa ana angonoangono ngati awawo anoya mwana miyezi yochepa kunena kuti aya amayi wako ngati atakachete kukuyafunsa iwo funika uzimukana uzinyanyala kuyavuya mwabere.
Their body is a schoolmaster of whatever they want to do.
Yet, those who are in the world of Africa,
they never need somebody to train them how to sing. Everything has already packed in their body, and they will reflect when they want to show how sinful they are.
Yet, some are so awesome. Urajia ukala nao fansi kuta wapisise mene yu wako za ukamuna kuta ziku mudwila ai. Zimene za zina hivyo yazi mtubi mwao. Kunena kuti zima kwa zima kwa mwaka ya kuone sebe zimene yu wako kujijita. Gani wina nata zitu wako mubisa kuta ziku ya wanya.
So the opening of their eyes was the liberation of sowing the fig leaves to make their own aprons. And we look here that they were sewing those aprons because they saw that they are naked.
Because of the one who did all the nuns so get a man, we are going to go now and I'm going to say,
because verse 10 of the same chapter of Genesis, chapter 3, says. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself.
Ndipo anati, ndinamva mawu anu mundamu, ndipo ndinaopa chifukwa wa malisecha ine, ndipo ndinabisala.
So see how God answered it. This guy that hiding himself.
You don't want to be so many wanna come and kill a mamuna or you are bisana bisaika menana bisala.
Verse 11. And he said, who told thee that thou wast naked? Very tough question. Hast thou eaten of the trees? Wherefore I commanded thee that thou shouldest not eat.
People Anna Uza Uriwama Sage, who sold one of Fusa, what you are, Jazantego, which are women in a wood.
So the eating of the fruits was the coming of shame to themselves.
And who could get you so who could do Menace of Nagubere Samanyazi by you?
Because soon after they ate the fruits, it's when they experienced their nakedness and started sowing fig leaves. They were ashamed with.
What we all are going to do to pass on? How you wear your anamba was in the Girao Marisaja Wau, Malomaga and I have a Kutua Masabanku in Kumazi Vega.
So you can see this first Adam is having shame with their nakedness, and they made decision to sue fig leaves.
Because of one of the Adam Wayamba, who you do a lot of money, and I am a soka masambang for you.
But Hebrews chapter 12, that we are following, verse 2, he says that him despising this shame.
America, Mona, Mula, Hebei, just a 20 minute queer, and I'm going to convince you again. I'm in there,
meaning, he was naked, but he never planned to sue fig
leaves.
So, another thing that is in the cup that Christ is to drink from it is nakedness, but without shame.
Jeno chiduchina so mazi tuzoe kila mchiko, jimena tambuye so wakufunika kumwelamu, ndi umaliseche kumacho kwa kusoa akupanda manyazi.
So the difference between Jesus Christ and Adam is that When the nakedness came to Adam, he saw fig leaves. But when the nakedness came to Christ, he despised it.
Ndeno kusiyana ndikuwa kukulu kwa mbu yo Yesu Kristu kumaso Adam. Nukwane na kuti, pamene mayazi ama kakakwa Adam. Adam uyo anajisogera masambangu kuyo. Pamene mayazi omu wana kakakwa mbu yo Yesu Kristu, yeyo ananyoza mayazi yo.
Why Christ endured in the cross, even though there is joy before him? Because he is to fulfill the will of God.
Ndeno nchufuwa zana ambu Yesu anapilila mtanda kakaya kuti pali jimumwetu wengi bilabu paso gulopaki iji njifuwa yeyo wakwa nilisa chifunilo chose jamu.
So this gospel that we are preaching is the gospel that will never be loved by many because there is more shameless in it. Only those God purposes they will manage to endure it because God will uphold it with his blessed love.
Mwamwa utenga wabwino umene juula liku utenga umene suza kondedwa ndi ambiri chifamu utenga wabwino umene mumuli manyazi ndipo ukawa amene ndo sankidwa amene mungu wana wapatula jamina azawapidira manyazi amene uchifaye chukundi cha Mulungu.
So he despised shame.
Yeyo ananyoza manyazi.
And is set down at the right hand of the throne of God.
Here
again, we see the completion of the work that Christ came to accomplish.
Niponso lu apa, ati wona kumalizika kwa nchito, imene Yesu Kristo anabwera kukai kwa nilisa.
During the work time, nobody sit down.
Nipo muntawe yo gila nchito, kulibe muntawe mela makala panzi.
Sitting down is a sign of finishing the work.
Nipo kukawa panzi, kundi jizindikilo za kuti nchito ya ata.
Number one A. Sitting down is a sign that the work has been finished.
Ndiye tikamaya ngana muzindu izi, chintu choyamba chonena kuti kukhala pansi ndi chizindikiro chomalizika kwa nchito kunena kuti nchito yatha.
Number one B, sitting down is a sign of resting.
Ndipo chintu chachiwiri cha muzindu izi, kukhala pansi ndi chizindikiro chakupumula.
Which means Christ finished the work and sat down, starting resting, because the work is done.
And as the Yesu Kristu, another man is anchito, another carapans, and the woman is fighting and the Yoyata.
Once finished the work, everything done, he sat down.
Pamene munthu aliyense wamaliza ntchito chilichonse chatha pamene amakhala pansi ndi kupumula.
Another thing interesting is where did Christ sat down?
Chinthu chinanso chosankha chimene chikuoneka mu izi kunena kuti kodi Yesu kuti kumene amakhala pansiko.
He sat down at the right hand.
Yeyo anakhala pansi pa dzanja la manja.
The right hand, the place, the exact place where God is.
Ndipo akumala mfula pa dzanja la manja akulankhula kumalo kwenikweni malo oyenerera kumene Mulungu ali.
The right hand, the exact place where dominion and authority is.
Kudzanja la manja ndiyetu kumalo etienya ndeno kulamulidwa kwa mpamvu.
When he says he sat down at the right hand, he sat down to the place where God denominates, rule, judge, he does the work of authority.
Ndi akamanena kuti anakhala pansi kudzanja la manja akulankhula kumalo kumene kuti mphamvu yonse ndi ulamulo wonse kuwetsa konse ndikuti achite zinthu zilizonse zimene alamulira zimene iye alili.
He sat down at the right hand, showing the kingship of him as a ruler of the people.
The
other thing, number 7, where did Christ sat down to say it's at the right hand? But where is the right hand? It is the throne of God.
Preaching of his word, to him be all the glory and honor.
Ambuye,